ọba alaka na-asa anị onye jiji ga-anakọnye ji na anị ọkwa ọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwasịla okwe n'ụọ nyabụzi na nkokwu ekwutanụ kweke Oh, no, no, no.